Boomtoon Production. Something that takes it. Baby, mwenzako ni hova, siwezi ngojea baadaye. Japo hata mara moja, nichangamshe nisizubae. Si unajua mie kwako laini, chochote baby sikatae. Yakikupanda tajishusha, mabigi bigi asinivae. Takwa makini, oh takwa makini, oh babae. I swear to God, oh, I swear to God, oh, baba, eh. Nina kosa kosa vipo,
nina kosa kosa vipo.
Nina vyo kosea, akweli baby vipo, akweli baby vipo. Baby lezimu wa kidogo, niwashe kama motoka. Tanurushi nili ya magogo, ningate kama kiroboto chawa. Sugar, te amo, me amor. Don't panic, jinjao, forever be humble. Umoyo, 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 oh. Umoyo, baby. Kama bote livoza, udaga makapi mikwako nyanganyanga. Naongeza sana toba, tupuke mbigili penzini zilinyanga. Takwa makini, oh, takwa makini, oh, baba, eh. I swear to God, oh, I swear to God, oh, baba, eh. Nina kosa kosa vipo,
nina kosa kosa vipo.
Nina vyo kosea, akweli baby vipo, akweli baby vipo. Baby lezimu wa kidogo, niwashe kama motoka. Tanurushi nili ya magogo, kama kiroboto cha.